Chaparapa.
The house of music.
Chaparapa. Chaparapa. In the name of God, awani pokonyi nuru, wani pe mikos, zaidi zaidi nifanye kufuru, wanione nooks, nachora michoro, nazuru, nashangana juzuru, nime report. Tisha kama ebola, hauba stolo, si off, makunguru, forisha ishu mbera snitch, nagonga ikuru zile snitches, zina maki nipo front, street kikos, haino bitch, nime hiva kiasu kwamba, pinzani nona bitch, sina ziki na sio boss, yavuka mto natukana mamba, kubwa la madu relax. Zanda stadame samba sot nilo waisi makamanda kumbo alembo ona na shindo emiri jua la utos.
I don't wanna waste my time. Chaparapa. I don't wanna waste my time, yo.
Chaparapa. Chaparapa.
Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump. Rap rap. Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump. Rap rap. Kingdom forever young, Mazda Fanta. Una poincha kuri tanza nuka fasta. Fasta for the chop chop, uno bira backup. Chop chop, shindi mapema watu na crack crack. Flash fly superstar, yeah nigga snap snap. Jump jump, Chris Cross, knock knock. Rick Ross, knock knock. Chuma El Magnifico, El Magnifico. Yeah, jump jump, big balls, dada ma begana. Sumo zinabana, nondo kita ana. Uchuma ruhana. Tell me when in anna, machine chumbanya, tonga funda hanya, hanya, ha. Sinam pizan.
I don't wanna waste my time. Chaparapa.
Yeah.
I don't wanna waste my time, yo. Chaparapa. Chaparapa.
Yeah.
Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump. Rap rap. Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump.
Wanaziba
siku nita setwa jarishi muda na chofanya na fanya sula zao na yangu hana kwa hana tabasamu usoni milioni ya wana mana na babana
opanda na move ya Steven Siga wakinichosha na wauzi na barida wakipakaza na siriba unact life unashindwa act movie unabaki unaiga me music na shiba rete makuza I'm serious now rhymes na vuja.
I don't wanna waste my time. Chaparapa.
Yeah.
I don't wanna waste my time, yo. Chaparapa. Chaparapa.
Yeah.
Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump. Rap rap. Zoom zoom zoom. Rap rap. Jump jump. Rap rap. Zoom zoom zoom. Haya ho. Nasherekea room. Washawi kama siwaoni kumbe nishawa zoom. Party at home, nasherekea room. Washawi kama siwaoni kumbe nishawa zoom.